Denied.
Better late than never. Sorry, but that won't work. At Infratel, we've had to tweak a little for those who dare to stay ahead in this changing digital time. At Infratel, that reads, better now than never. Tomorrow is now, and now is the future. We deliver timely solutions for customer experience businesses that cut across financial, agro, education, health, admin, and even startups. Question is, are you bold enough to reinvent business? Reinvent business. Reinvent with Infratel. Infratel, accessible everywhere.
Feri, ndiri ndimkhani yabwino. Zoruluka mzopima zasonyeza kuti uli ndi pathupi mwagwira ntchito.
Ndidzakhala mayi. Ziko mwanasi. Tidzaonana pakapita miyezi 9.
Oh, ai Feri. Pakati patsopano ndi tsiku lako lobereka, uyenera kubweranso kuchipatala kudzachita chipimo cha antenatal.
Ndifunika kuyamba kusamalira mwana ngakhala akalibe kubadwa.
Inde, tifunika kuone tseta kuti mwana akukula bwino ndipo iyo mai ukhala ndi tanzira bwino koma unyamula pathupi.
Oho, ndinali kuganiza kuti amai anga ngachitetero.
Amai alibe makina omwe tili nawo kuti apime magazi anu kulemera kwanu pasikelo ndi makulidwe ya mwana. Timapereka nsoma nkwala ngati nkoteka ndipo zonsezi ndi zaulere.
Kodi ndizoona ngati ntero, kodi ndingayambe liti?
Tsopano apa, kuti tipeze ndikupereka thandizo ngati pali ziopsezo zili zonse zooneka mwa msanga. Ndipo uyenera kubwera ku zipimo zokwanira 7 utabwera koyamba.
Chabwino Anasi, lekani nitenga amuna anga omwe akhala kudikira pabwalo apa. Poona tsetsa kuti mai ndi mwana akhala ndi tanzira bwino, onani kutapita kuzipimo zonse za ntinento kuchipatala chapafu.